wakati ba ayottata nokkure nin arentaaki fu atutan menga
di halaji halaji jangino Mahmoud Diallo jodi do leggal ru meden wagdugo halaji kolitoji ko galluru meden wagdugo na tuni sanen nokkuji godde ka neddo wada debbo fay seeda sino Mahmoud Diallo
wagdugo ya gergere ka nyuludu wala haddu ton wakati gom nyegeji du ayottofini wala faydo yimbe njodo
kaniboji kewdi ngadama fanjam jonere galedon de suni darama yimbe adi dum gadi nokkudo to tuni lu fete asuni ayottoken pon kadiogo ben ma metan sanen awata nda de fay seeda sino Mahmoud Bande jangudo saria
kaniboji di yimbe hew buto yata na suudo marufu atune mukwe ayo senadi dalilu dumono ponka jigo to so yito on hande hande fu antawa ndago to wono ko debe so wa dugu futo on hawrata tani ayo faji woni pubeli gidi do ko pubeli di meri hokkata yimbe dumono baka a ordu kindu wakadu gom ma hewan fani ibira non ayo anta ake jiam lo to tan alhamdulillah daga na wuto li fos on tawi
do to buri bonde do gudrooji lawi ngadaadi dum on chamaango himbe hoobe legal lumeden waxdu adi dum ngadi nokku do to je tunde rufete Kadija Sidibe
ci a yehi le wuro to wi a gudronji ngadaama aya nokkuje godde mena patta tundiji nokkuje fu wodi laybete rufe yasin lonnete rufe yasin do wadda yan layba tasaaji nyamduji ne keddi ara dum cankitira non do lawo
de huune ko tampineta cellal bibbe leedi njodi be legal lumeden waxdugo sino Idrissa Badini jepto kongol do inne OSCji summa
nyamuji goddi hono pali en no tampineli leedi meden di no tampineli nyimbe wagadugo mana huunde wande tuni dum
bibbe leedi na penni lamdu na fendi sona yimbel be mbire fa woda fa be pama lawdi be mbay jokkude fa laari yeke warta legal lur meden waxdugo sino Mahmoud Diallo
se yimbe andita ke laare nde otila mon fu andita ke do woni do don laare nde fu tatata
Idrissa Badini ko roko to yimbel be mona futini to tawde dum mon bonu legal le modum fa rufa dum mon je tunde den ta rufa dum yaasi gadi
o futto tawa tin tawa ma ina gollida ndiyam wad angayika dum woni hono luggere sini lotok ndiyam naata don sini na haja rufude ndiyam sin tiloke longoji mudum watta le ngayika kan
halaji di Kadija Sidibe du wadi dum mon silinde
ono mbay wadde bulli wete trooper di dum taw on lonni ndiyam dam ton natto on laybi ndiyam dam ton natta
Mahmoud Bande kanko kamilo makko meri on han darade golla falare de tabita le galur meden waxadugo
gollan ko han wadeede kay autorité communale tan han beedu won golle mabbe wala kula mori e bale rewbe e bale hayebe fu wollo e bangal laban walla be hokkabe ballaji e golle mabbe yaara yeso dum won hokkabe dabum ko autorité tonin dum won taksimo to tricyclien e tinno fa joni do wada installer cellule de veille bangal laban yindi wadugo
meriji dikkani hawjaade dum mono laari legal lure waadugo de legal leji meden do mon fu haani daraade fa laare nde heba semme de meriji kewdu noddama fabe ko ka dum mono miloji mubbo de fawarde jonin be kebay dum mono jaabaade Abdul Karim Baajo Wagadugu Burkina Faso VOA Fulfulde.